abanyeki itoneshwa n'itotezwa rya bamwe mu barimu ngo byateje ihungabana n'umwuka muri groupe scolaire kitazigurwa muri rura rwunge rw'amashuri rero rwa kitazigurwa gereye mu karere ka Rwamagana haravugwa ngibazo mu barimu bishingiye kwitoneshwa no gutoteza abandi ibibazo rero bikaba ngo byaratangiye gutuma bamwe mu barezi bahungabana abandi ngo bagahitamo guhunga ikigo nabonye ngo byaraturutse ku mubozi mushya wageze muri kigo muri 2015 n'izina ry'ikinyamakuru makuru cy'icyarevuze ariko singo ngwenda ko turigarukaho ngo hari umwe mu barimu rero ugendanga gateranya bagenzi be kwa diregiteri ngo yaravuze yuko ngo hari abarimu kazi ngo bane ngo bakoze inama ngo bavuga ko bagomba kwitondera umuyobozi mushya ngo kuko ngakunda abagore cyane ngo nicyo cyatumye bamwimura ngo imurambaho ngo yigaga noneho ngo ubwo bituma nyine ngo bikurura umwuka mubi gusa nabonye umuyobozi mushya umunyamakuru amubajije mu magambo make aravuga ati ibyo ni ukubeshya nta n'umwuka mubi uhari mu kigo babajije umuyobozi w'ababyeyi aravuga ati ibyo bibazo koko birahari by'umwuka mubi turi kugerageza gukora ko byakemuka ariko ahantu haramutse hari umwuka mubi bya bindi bijyanye n'imyigire myiza y'abana no isimpamya ko byaba ari byiza umwarimu se yaba yahungabanye cyangwa atari kuvuga rumwe n'umuyobozi hari umurwo rwikekwe wageze ngo uruvuga ko haba n'ubundi hari ikibazo
harimo ikibazo kangira ngo ibi byose buriya bigenda bigira ingaruka ku banyeshuri urumva uwo mwana ugiye kwigishwa n'umwarimu urakaye urumva ibyo azamwigisha cyangwa se uko bizagenda hanyuma kandi ikindi burya arya se wogikunda bango roho arya ngo ni roho mbi ni gicumbi cya satani sinzi ko njye
rumvira roho nyine idafite ni ikihugiyeho cyangwa ihugiye ku bintu bibi
nk'ibyo ngibi
urumva uko biba bimeze
ariko wenda sinzi uko wenda tugiye kubigenza nabaze mbona hari ibintu usanga bishekije sinjya nkubwira nta bantu bakunda abantu bavuga ibintu byiza cyane hari